ni shule. Tatizo wanafunzi yakini ya mnazo. Mashauzi mengi kichwani zero. Alifaulu sana na ikapata zero. Majukumu yanawapa pressure. Wanapega pesa, mapenzi yanaotesa. Walimu na kesho kuwafungisha, ila ni kama wanajijosha.
Una wadai wa vikoba,
them kwa school.
Waendesha boda boda,
them kwa school.
Wasela wapiga roba,
them kwa school.
Jamani kuna manga,
them kwa school.
Una wadai wa vikoba,
them kwa school.
Waendesha boda boda,
them kwa school.
Wasela wapiga roba,
them kwa school.
Jamani kuna manga,
them kwa school.
Jitangaju Mdokta na juna bandidu
Mkwasku
Shulenga majabu Sijui nini kina wasipu We usiombe mkutane na mwalimu ndayo. Ana mandini kibao kwanza badilisha kinguo. Anatamba na sifa na mbwembwe kibao. Akiwa na wanafunzi anataka kujipandisha vyeo. Kideke anaruka ruka tuli darasani ana mawe. Fundisha kila kitu anauna utanzivu mweusi. Ana mambo meusi.
Ole! Asante!
Sajukumu ya nawapa pressure. Wanapenda pesa, mapenzi ya naotesa. Walimu wana kesho kuwafundisha, ila ni kama wanajijosha. Una wadai wa vikoba,
them kwa school.
Waendesha boda boda,
them kwa school.
Wasela wapiga roba,
them kwa school.
Jamani kuna mawinga,
them kwa school.
Una wadai wa vikoba,
them kwa school.
Waendesha boda boda,
them kwa school.
Wasela wapiga roba,
them kwa school.
Jamani kuna mawinga,
them kwa school.
Cool.